uthandazile futhi ungenile nasenkonzweni yokusila wamkhola uNkulunkulu ukuthi uzokwenza izinto ezinkulu kodwa kubonakala sengathi umile akezwa lutho qinisela fana noSara
babubusho
wena
Show it out.